tumekuja kupati. DJ hebu weka traki, tukule happy halafu tufungue sakafu. Sababu ina bamba, ina shika, wingu la tisa inatufikisha. Ukiachilia mahewa manze, DJ unatubeba.
When you dance low, show us your worth, worth. Una noki, au choki. When you dance low, au toki. Una hisi, hi muziki. Una hisi, nameless na mimi.
It's nameless. Eliza, in conjunction with Ogopa. Tumekuja kuhakikisha kwamba speaker zinasikika. Hey yo mister, are you a member? Hey yo sister, wacha kulenga. Can't you see that I'm talking to you? Sasa weka mikono juu.
Vile wataka
Mr. Brother, wacha kuzuba. Ukisleki hautapata.
Fungua macho, flow ni yako. Cheza wimbo kama ni wako. Cheza wimbo kama ni wako. Sababu huu wimbo ni wako.
Iza, hatucheki na watu.
Nameless, hatucheki na watu.
Ma MC, hatucheki na watu.
Ogopa, hatucheki na watu. Unahisi hizi flow za Afrika. Unahisi kama una katika. Can you feel this front to the rear? Can you feel this up in here?
Boom, boom, ba. Boom, 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 ba. Boom, boom, ba. Ukika tika na hingoma. Just be cool as a cucumber.
Na tumekuja kupati. Ambia wenze tusamahani. Hawako nasi na tuko nao. Basi wametupa mao. Sababu
inabamba, inashika. Wingu la tisa inatufikisha. Ukiachilia mahewa manze, DJ unatubeba.